Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi nā te ropu Speak Māori, hei āwhina ia koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki ēnei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o ēnei pāhorangi. Tuatahi, he whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha, he whakatau ki. Tuatoru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia nanao atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga moto whānau. Kia ore hoa mā koutou e whakarongo mai ana, tēnā koutou katoa. In this pāhorangi, we're going to learn about a new tense marker, kā. The difference between starting a sentence with kei te, or e ana, and starting a sentence with kā is that kei te or e ana is used to describe an action that's happening presently, whilst kā is used to describe an action that will happen sometime in the future. Kei te, present tense active. Kā, future tense. Let's look back at some examples. Firstly, kei te, the present tense marker. Kei te haere ia. He or she is going. Kei te haere ia. Now, kā, future tense. Kā haere ia. He or she will go. Kā haere ia. Remember that just like kei te sentences, statements beginning with kā can be turned into a question by a simple change in voice inflection or the addition of a question mark at the end of the sentence. Kā haere ia, he or she will go. Kā haere ia, will he or she go. Try translating these sentences into Māori using our new sentence starter or new tense marker, kā. You will talk. Kā pai. Kā kōrero koe. You will talk. Kā kōrero koe. You will run. Kā oma koe. You will eat. Kā kai koe. You will listen. Kā whakarongo koe. You will cry. Kā tangi koe. Don't forget we can turn all of those statements into questions. You will talk. Kā kōrero koe becomes, will you talk? Kā kōrero koe? You will run. Kā oma koe becomes, kā oma koe? Will you run? You will eat. Kā kai koe becomes, will you eat? Kā kai koe? Will you eat? You will listen. Kā whakarongo koe becomes, ka whakarongo koe, will you listen? And you will cry, ka tangi koe, becomes, will you cry? Ka tangi koe, will you cry? Let's now introduce the Māori word āpōpō to our sentences. Āpōpō means tomorrow and further enhances the future tense meaning when we start a sentence with kā. For example, ka tākoro te kapa ōpango āpōpō. The All Blacks play tomorrow. Ka tākaro te kapa ōpango āpōpō. Ka haere au āpōpō. I will go tomorrow. Ka haere au āpōpō. Ka mahi koe āpōpō. You will work tomorrow. Ka mahi koe āpōpō. Now you try some. Translate these sentences into English. Ka moe au āpōpō. I will sleep tomorrow. Ka tunu kai au, a popo. I will cook tomorrow. Ka tu koe a popo? Will you be standing tomorrow? Ka paki a popo? Will it be fine tomorrow? Ka waiata ia a popo? Will he or she be singing tomorrow? Some of the new words you may have heard during this podcast were paki, fine weather, or sunny, paki. A popo, tomorrow. Tunu kai, cook food. A tip I found useful when learning the language was once I learnt a new Māori word, I would never use the English equivalent ever again. You never forget the English word, but you forget the Māori word very quickly. So even if you're speaking entirely in English, when you come to the point in the conversation where you can use the Māori word, use it. For example, what are you doing a popo? Let's go to the beach. Look at the weather. It's paki airs. Whose turn is it to tunu kai tonight? Now our colloquialism or slang term for this pāhorangi is tōna pai nei. Tōna pai nei. This is similar in meaning to saying it was okay, it was so-so. In other words, it wasn't great but it wasn't bad, it was somewhere in the middle. Pai is just one adjective or describing word that you can place between the tōna and the nei. There are many others, but pai seems to be the most common. Tōna pai nei. Let's listen to some bilingual examples. How was the concert? Tōna pai nei. What's the food like? Tōna pai nei. How was the hui? Tōna pai nei. And some reo Māori examples. Kei te pēhea koe i te rā nei. Tōna pai nei. Kei te pēhea koe i te rā nei. How are you today? Tōna pai nei. Okay, not bad. He pai tana tāne hou? Tōna pai nei. He pai tana tāne hou? What's her new boyfriend like? Tōna pai nei. He's okay, not bad. And an example of another word other than pai. He mōhio a taiehu ki te kōrero Māori? Tōna mōhio nei. He mōhio a taiehu ki te kōrero Māori? Does taiehu know how to speak Māori? Tōna mōhio nei. He kind of does, sort of. Now, as you all know, a pathway I advocate for successful language acquisition is to listen carefully to expert speakers and to imitate what you hear. So, with that in mind, I'm going to read you a translation of a kōrero about Media Simpson, a well-known matriarch of Māoridom. I'll read the English line first, then the Māori line straight after. At the end, we'll hear the whole thing in Te Reo Māori Anake, only in Māori. Media Simpson was a well-known matriarch of Māoridom. He rangatira a Media Simpson nō te ao Māori. She is from Ngāti Awa and was born in Whakatāne in 1922. Nō Ngāti Awa, ā i whānau ki Whakatāne i te tau 1922. She was widely known for her expertise in speaking and writing Māori. I mōhiotia whānuitia ia, mō tōna tohungatanga ki te kōrero me te tuhi i te reo Māori. She was a teacher of some note for a long time and later became a writer. He kai whakaako i tino aronuihia mō te wāroa, ā I muri I tana mahi whakaako, ka uru atu ki ngā mahi tuhituhi. Moving to Wellington to live, she became secretary to Harold Miller, editor of the Victoria University Library. I te nekehanga ki te whanganui ātara, ka tū ia hei he keretari kia Harold Miller, e tita o te whare pukapuka o te whare wānanga o Wikitoria. Media was a caregiver and mentor to many Māori and Pacific Island students for many years. He rahi ngātau I noho kaitiaki kai arataki ai a media ki te maha o ngā tauira Māori me ērā o te moana nui ākiwa. She was also the assistant editor for the first Tangatau Matarau Dictionary of New Zealand Biography. Ko ia anō hoki te ētita āwhina mo te pukapuka tuatahi o ngā tāngata Tau Matarau, he papakupu o ngā tāngata rongonui o Aotearoa, and editor for the Māori input of the Historical Atlas of New Zealand. Me te ētita mo te wāhanga Māori o te taunaha hītori o Aotearoa. Media was also one of the first commissioners for the Māori Language Commission. I te whakatūnga o te taurawhiri I te reo Māori, ko media tētahi o ngā kai kōmihana tuatahi. She spent many hours editing and assisting writers to produce books. He rahi ngā haora I pau I āia ki te āwhina me te ētita I ngā tuhinga a ngā kai tuhi pukapuka Māori. Media was awarded the QSM in 1991. Nō te tau 1991 aia I whakawhiwhia ai ki te tohu QSM. Now let's hear all of that in te reo Māori. He rangatira a Media Simpson nō te ao Māori. Nō Ngāti Awa, ā, I whānau ki whakatāne I te tau ko tahimano, iwarau, rua te kaumārua. I mōhiotia whānui tia ia, mo tōna tohungatanga, ki te kōrero me te tuhi I te reo Māori. He kai whakaako I tino aro nuihia mo te wāroa, ā, I muri I tana mahi whakaako, ka uru atu ki ngā mahi tuhituhi. I te nekehanga ki te whanganui ātara, ka tū ia hei hekeretari kia Harold Miller, e tita o te whare pukapuka o te whare wānanga o Wikitoria. He rahi ngātau I noho kaitiaki, kai arataki ai a media ki te maha o ngā tauira Māori me ērā o te moana nui ākiwa. Ko ia anō hoki te ētita āwhina mo te pukapuka tuatahi o ngā tāngata Tau Matarau, me te ētita mo te wāhanga Māori o te pukapuka ngā taunaha hītori o Aotearoa. I te whakatūnga o te taurawhiri I te reo Māori, ko media tētahi o ngā kai kōmihana tuatahi. He rahi ngā haora I pau I āia ki te āwhina me te ētita I ngā tuhinga a ngā kaituhi pukapuka Māori. Nō te tau ko tahimano, iwarau, iwatakaumātahi ia, I whakawhiwhia ai ki te tohu QSM.